You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
Sunshine for your soul, the African Music Mix on VOA.
Thank you.
blended sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on The Voice of America. From the Cape to Tangier and all points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Bumi Dee, mommy.
Oh no.
You develop. AMG, baby. Swap.
Yeah, yeah.
Beyond control.
King promise, yeah. Oh, me can't tell they will say, where we are, my kumo, and over. Break us up, boy.
Nobody break us up, boy.
Oh, big and jack, where they are, can't. We see me one man, and girl, I never see a type, boy.
I never see a type,
boy. You know, maybe I need go. Oh, no, I need go. Maybe I never see your type. My girl, I like your vibe, for your love in a good time. Maybe I need go. Oh, no, I need go. Maybe I never see your type.
dance to the bones. Baby, I didn't wish a uniform. Too much class when she put it on me. Got me feeling like a unicorn. Wow. I need more be the soda. Fresh belly girl, be like she from Vota. She said, make her take her to the altar. She said, make her know they play. I'm running in your drug bag. Where will be that? I was blind, now you make her see the future. Baby, take a picture. Make her put on Insta, put on Twitter. Make her show them definition of a diva. What? Your back like blackish. Go-go. Put her waist on rotation. Gaga. All points like punctuation. Baby, you deserve a standing ovation. Now I got.
See your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. Baby, I ego. Although I ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. What's it? Although me and Sakura, although you're in Brazil, will be your time. I said, I'm a man who's a painting away. Number one. Although you're number one. Missy, I don't need to go. Although you're in Brazil, will be your time. I said, and yes, I'm a painting away. Number one. Shining baby, I ego. Although I ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. Baby, I ego. Although I ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. What's it?
Yeah, all the pretty things you do. Yeah, yeah. That be why I don't take you for a fool. Although you will be one, no be two. Girl, I never see your type. To be honest, that's the truth.
Real type, hey. That's the truth.
Be taking the piss. They see that I love you, it's making them sick. A trip to Hawaii, a trip to Dubai. In few months, baby, I'm expecting
baby,
a
kid. Ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. Baby, I ego. Ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time.
Who do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix.
Hakuna mafeni watu wanjipepea magazeti. Diseme nkwamba bungeni uwampe bajeti. Hospitali nkuchafu wafu mashuka na nuka. Ndiyo hayo hayo mnataka siri wote najifunika. Haiwezekani bwana. Huduma tinazichangia mbona zijainuka. Sometimes saa tatu daktari wao onekani. Akija kuonekana pombe imejaa kichwani. Baadaye hapana ndo atakuandikia peni gani. Sasa ukatazama huu ni daktari gani.
Wow. Haya. hospitali hizi kila siku jamani kota mizizi. Alafu akaka mtindo mtindo aka jiso jazito wale mnavonyanyasa, lazima kuna siku moto tutawaka. Kadi za wazazi zile zagai wa bure, utanyeka we mpaka usipate zile. Kadi la mzazi ambati shilingi 500, mbona mna kiburi ambacho hakina mfano. Daktari umone matatizo akutatulie, jibu takalopota kachini ulie. Daktari kutole macho mweleza kwa makini, jamani nimekuja hapa nina upele mwilini. Ambiwa ti mtu kaoge maji ya barini, ushauri wenu nyene kama nguvu za giza. Wagonjwa wengi hospitalini mnaumiza, tweke tunguli basi tujue moja. Mama mjamzito omba msaada kujifungua, nesonge na simu na bwana kizigua. Nauliza swali najibu pia nalitaka, hospitalini kule kuna mtu afuga paka. Kama yupo basi leo ipi akaondowe, basi turusuni soko soka tukaondowe. Na tukaja pale sito ndetika risasi tu, krrr, dakika mbili tu kuisha kabisa pale mambo shwari. Hapa tuna maprofesa umesomea Ulaya, mbona mkaugua nye mwenda kutibia Ulaya? Kunani Ulaya, 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 tupani hela basi na sito katibia Ulaya.
Wauguzi, daktari na manesi, wauguzi, taratibu jamani haya, utaonana wabaya haya.
Tena siombe ya kutana nesi mwenye kasa, ambaye ujanake alichezea matokeo kwa tasa. Atapoa huduma za ovyo, tena sio za kisasa. Hapa tiongee uongo sisi wanasiasa, wapo madaktari wanaosifika kwa kuua mimba. Machozi analilenga nyimbo navyoimba, simlizikia hospitali ya Mwananyamala yaliyotokea. Baba Makamba ongea wizi, mama kidedea. Mama uliyepatwa na ule mkasa, poe sana, Mungu wako atakusaidia. Hembu tichambue maswala haya kwa undani, najua mwingine mtacheka, lakini mimi sina utani. Daktari kumuona mpaka umvizie kwa kodo, hapo hapo mlagai na maneno aliyo matamu. Lasipo atakwambia I'm going to the lunch time saa tatu. Lunch time gani wakati tumbo la nkata mie? Au ni hapo pate mbele za watu njeshe? Maumivu ya jino ndugu zangu sio mchezo. Ukienda hospitalini utambua kata 2020. Chafadhali umtafute Bakai Mambea au Matumla, mkae naye mkaongea. Akutandike ngumi moja tu jina wako ng'oke. Hizo 2020 ukajipoze na chochote. Hospitali unaomea hela na rushwa ndogo. Hawana imani kwa wale mambo hata watoto wadogo. Ukweli kwamba usimamizi wa serikali mdogo. Na nyoo uguzi kama serikali wajai. Wagonjwa wasaidieni, msiwate kibui. Kama mbwai mbwai bwana, hatuwezi kukubali. Asimia 80 alama zote kwa serikali. Yes, alama zote kwa serikali.
Wauguzi, daktari na manesi, wauguzi, taratibu jamani haya, utaonana wabaya haya. Wauguzi, wauguzi, daktari na manesi, wauguzi, taratibu jamani haya, utaonana wabaya haya. Wauguzi, wauguzi, daktari na manesi, wauguzi, taratibu jamani haya, utaonana wabaya haya.
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Dunia so zapala asara takana lola lola kese se mama yere
mama teka na papelize
ala kwa ala gweo ana nzuka ala gachala ingova ndimba ndiapa na mawa nana yanga zoti munandi maboko akiape aita ekwe baba na mama ha. kene siete waga mbeto tinza pa so
are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Africa pesaka osalisaka bato mokakoswa topesi yo okendese liboso bapapa bamama bilenge ya solo tondimi ye tosengise na nzambe abakisela yo mikolo tosengise na nzambe abakisela yo mapamboli yo yo mwana papa trise Yo yo mona papa trise
Chansi kinwani
Yo yo mona papa trise
Ya nozi mwa pa Titi le valwa Tengi maya Ino ilama
Titi kinwani Milona kongole
Vierpinda alaf molala
Oza motinga miyanzambe
Gaita mwana kasala, kamazani kuita
Didi miso mwana kama kishasa
Jule mputu
Kontware dikini tuju na top
Machuda mandange
Lelo lelo na kase mawara Sangona ya etambo limo kilimo bimba Didi kinwani
de l'Afrique
La mer qui donne c'est la mer qui reçoit Didié Aya na meda qui mani papa na bien c'est Dans la banane au piscine à Bukavue Didié Côté maman la mouya boye na nouto monate Congo Kinshasa
Amédéis
La mer qui donne c'est la mer qui
Apocalypse 22 Jeff ma cuisine Lisa, Rudy Mumilu, Colonel Vato. On n'a autant jamais respecté la nature de la musique. Maman Della, PDG Seleki. Yavamou, Colonel Lisa, Mate, Yaya, pardon.
African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
كان قص نجوم السماء ازيدك الفجر يغرق اخد بايدك واجمع سواد الالم في عيني وصف بنبض الهوى في وريدك انا كنت عبدك في عز ضعفك وكنت يوم التجلي سيرك كفرت بسحر صوتي حغني رغم العطش نشيدك أنا كنت عبدك في عز ضعفك وكنت يوم التجلي سيدك وذاك كفرت بسحر صوتي أغني رغم العطش نشيدك تنقص نجوم السماء أزيدك الفجر يغرق أخد بإيدك واجمع سواد الألم في عيني وصب نبض الهوى في وريدك أنطق بسر الحياة أريدك اكتب سنين الخرص نهايتي أنطق بسر الوجود أعيدك حيات النغم في حلقي أنطق بسر الحياة أريدك اكتب سنين الخرص نهايتي أنطق بسر تنقص نجوم السماء أزيدك الفجر يغرق أخد بإيدك واجمع سواد الألم في عيني وصب نبض الهوى في وريدك
from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Perform chikene kwa nyangala manjezina yako ukulisha tatu wakaleke mwaka muka na king pia kutemo kulole la kawali babondi mukala jane koko shaku sashila chonga tuombe go kudibi wakale wala diketi salensala that's why you chapita in and that in a isala
chongo
Nga kwacha batina kichito kachero banena tule gatu pange kwacha bling bling yanja la baka chupa murungu nukuna relax tusha kainge pa weekend ni chilingi tulichilisha tutangisha mangalo festi linchi toba kutupasa tenga tualu peta tangala na vino kani nishi njuma na mukala mpabite kegu sangala la feya china buku kubo mfeko na apu na ngata medula kwa kipiku wali malode shapamishi na paunga oh else ukapiromu sunga nishi mwake meno kuliyama na maniru tamulunga na tioko kweta kanono esho kusunga pano ni pazeti kawalu pusha luda shuko kuru sanga luda shuko kuru panga utaikuni bobe kutu wabu pusha muli wano jenu kutambo kwa kia tisaka kanumba ilata ifuai kaichi chinda mikoma umemano elu kabeli chichinda mikesaka wunga ikata fukunyu kapetu mbango wachifondo kapaku bomba
kukoliko kukoliko mama e
kukabutu iwe
kukoliko kukoliko mama e
keeping you tuned to the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Then you got to get out of the way, listen.
commercial free on your favorite radio. VOA Africa.
Merveilleuse.